Malaki 1 verse 1. Isiprofetho. Izwi likaJehova lafika ku-Israyeli ngesandla sikaMalaki. Verse 2. Nginithandile, usho Jehova. Nokho nithi usithande kanjani na? U-Isawa kasiye umfowabo kaJakobe na? Usho Jehova. Ngamthanda uJakobe. Verse 3. Kepha u-Isawu ngamzonda, ngenza izintaba zakhe incithakalo, nefa lakhe ngalinika amakhanka asehlane. Verse 4. Uma u-Edomu ethi sichithiwe, kepha siyakubuye sakhe izincithakalo, usho kanje uJehova Sebawothi uthi, bayakwakha bona kepha mina ngiyakudiliza. Babizwe ngokuthi umkhawulo wobubi, nabantu Jehova bathukuthelelayo kuze kube phakade. Verse 5. Amehlo yenu ayakukubona, bese nithi uJehova yakuba mkhulu kudlule nasemkhawuleni ka-Israyeli. Verse 6. Indodana idumisa uyise, nenceku inkosi yayo, uma nginguyise kuphi ukudunyiswa kwami? Uma ngiyinkosi kuphi kwesatshwa kwami, usho Jehova Sebawothi, kinina baphristi enilidelela igama lami, nokho nithi silidelele kanjani igama lakho na? Verse 7. Ngokunikela ngesinkwa esingcolileyo e-altare lami, bese nithi sikungcolise ngani na? Ngokusho kwenu ukuthi itafula likaJehova lidelelekile. Verse 8. Lapho ninikela ngesilwane esimpumputhe sibe ngumhlatshelo, akukubi na? Lapho ninikela ngesilwane esiqhugayo nesigulayo, akukubi na? Mawusisondeze kumbuso wakho, uyakuba nomusa kuwe na? Uyakwamukela na? Usho Jehova Sebawothi. Verse 9. Manje ake ninxuse kuNkulunkulu ukuba abe nomusa kithi, njengokuba nokunjalo ezandleni zenu, uyakunamukela na? Usho Jehova Sebawothi. Verse 10. Sengathi kungaba khona phakathi kwenu ongavala isicapha ukuze ningabaseli ize athale lami, angithokozi ngani? Usho Jehova Sebawothi, angiyukwamukela iminikelo ezandleni zenu. Verse 11. Ngoba kusukele ekuphumeni kwelanga kuze kube sekushoneni kwalo, igama lami likhulu phakathi kwezizwe. Endaweni zonke igama lami lishiselwa impepho kanye neminikelo ehlamlukileyo, ngoba igama lami likhulu phakathi kwezizwe, usho Jehova Sebawothi. Verse 12. Kepha niyalihlambalaza ngokusho kwenu ukuthi itafula lenkosi lingcolile lona, nesithelo sayo ukudla kwalo sidelelekile. Verse 13. Nisho futhi ukuthi bheka ukuhlupheka, bese nilincimfela, usho Jehova Sebawothi, niletha ukuthathwe ngobudlova, nokuqhugayo, nokugulayo, niletha kanjalo umnikelo, bengiyakwamukela lokhu esandleni senu na? Usho Jehova. Verse 14. Makaqalekiso okhohlisayo, okukhona emhlimbini wakhe iduna, kanti athembisa ahlabele inkosi okonakeleyo, ngoba ngiyinkosi enkulu, usho Jehova Sebawothi, negama lami lesabeka phakathi kwezizwe. Malaki 2 verse 1. Manje lo mnyalo ungowenu baphristi. Verse 2. Uma ningezwa, uma ningakubeke enhlizweni ukunika igama lami udumo, usho Jehova Sebawothi, ngiyakuthuma kini isiqalekiso, ngiqalekise izibusiso zenu, yebo, sengiziqalekisile ngokuba anikubeki enhlizweni. Verse 3. Bekani kuyakusondela inzalo yenu ngenxa yenu, ngithele umquba ebusweni benu, umquba wemikhosi yenu, nisuselwe kuwo. Verse 4. Niyakwazi ukuthi ngithumile kini lo myalo ukuba isivumelano sami noLevi sime, usho Jehova Sebawothi. Verse 5. Isivumelwano sami naye sasingukuphila nokuthula, ngamnika khona ukuba esabe, wangesaba, waphela amandla phambi kwegama lami. verse 6. Umthetho oqiniso wawusemlonyeni wakhe, nobubi babungatholwa endebeni zakhe. Wahamba nami ngokuthula nangobuqotho, wabuyisa abaningi ebubini. Verse 7. Ngoba izindebe zomphristi ziyakugcina ukwazi, kufuna umthetho emlonyeni wakhe, ngoba uyisithunywa sikaJehova Sebaoti. Verse 8. Kepha nichezukile endleleni, nikhubekisile abaningi emthethweni, nisonakalisile isivumelwano sikaLevi, usho uJehova Sebaoti. Verse 9. Ngalokho mina nginenzile naba ngabadelekileyo, nabathotshisiweyo phambi kwabantu bonke, njengokuba ningazigcinanga izindlela zami, kepha nikhethe ubuso emthethweni. Verse 10. Asinayo baba munye thina sonke, asidalwa nguNkulunkulu munye na, sikhohlisanelani kube yilowo nomfowabo, sisingcolisa isivumelano sawo baba na. Verse 11. UJuda ukhohlisile isinengiso senziwe ka-Israyeli naseJerusalema, ngoba uJuda uyingcolisile indlu engcwele kaJehova ayithandayo, waganwa indodakazi kaNkulunkulu wabezizwe. Verse 12. Jehova makanqume kumuntu owenza lokhu ufakazi nophendula ematendeni akwaJakobe kanye noletha umnikelo kuJehova Sebaoti. Verse 13. Ngokwesibili niyakwenza nalokhu, nisibekele i-altari kaJehova ngezinyembezi nangokukhala nangokububula, angabe sayinakekela iminikelo, ingabe isamukeleka esandleni senu. Verse 14. Bese nithi ke ngani na, ngokuba uJehova wayengufakazi phakathi kwakho nomfazi wobusha bakho omkhohlisile wena, noma engumngane wakho nomfazi wesivumelwano sakho. Verse 15. Akusimunye osenzileyo okusele kuye umoya wethu na, ufunani lo munye inzalo kaNkulunkulu? Ngalokho qaphelani umoya wenu ukuba ningamkhohlisi umfazi wobusha benu. Verse 16. Ngoba ngiyazonda ukwahlukana, usho uJehova uNkulunkulu ka-Israyeli, nozisibekelayo ngobudlova njengesambatho, usho uJehova Sebaoti. Ngalokho qaphelani umoya wenu ukuba ningakhohlisi. Verse 17. Nimkhathazile uJehova ngamazwi enu, nokho nithi simkhathaze kanjani, ngokusho ukuthi bonke abenza ukubi bahle emehlweni kaJehova, yena uthokoza ngabo noma uphi uNkulunkulu wokwahlulela na? Malaki 3 verse 1. Bekani, ngiyathuma isithunywa sami, siyakulungisa indlela phambi kwami. Inkosi eniyifunayo iyakufika ngokuzumayo ethempelini layo, nesithunywa sesivumelane enithokoza ngaso, bheka siyeza, usho uJehova Sebaoti. Verse 2. Ngubani ongathwala usuku lokufika kwaso? Ngubani oyakuma ekubonakaleni kwaso na? Ngoba sinjengomlilo wocwengisisayo nensipho yomhlanzi. Verse 3. Siyakuhlala sicwengisisa, sihlanza isiliva, sihlambulula amadodana kaLevi, siwahluze njengegolide nesiliva, azanikele ngemnikelo kuJehova ngokulunga. Verse 4. Isiya kuba mihle kuJehova iminikelo yakwaJuda neyeJerusalema, njengasezinsukwini zasendulo naseminyakeni yakuqala. Verse 5. Niyakusondela kini ukwahlulela, ngibe ngufakazi osheshayo ngabalumbi nangeziphingi nangabafunga amanga nangabacindezela abaqashwa ngenkokhelo yabo nabafelokazi nezintandane nabachezukisa abafokazi bengangesabi mina, usho uJehova Sebaoti. Verse 6. Ngoba mina Jehova ngiguquki, ngalokho nina madodana kaJakobe aniqedwa. Verse 7. Kusukela emihleni yawoyihlo nichezukile ezimisweni zami, anisigcinanga. Buyelani kimi, ngiyakubuyela kini, usho uJehova Sebaoti. Nokho nithi siyakubuyela kanjani? Verse 8. umuntu angaphanga uNkulunkulu na? Nokho niyangiphanga, bese nithi sikuphange kanjani na? Ngokweshumi nangemnikelo. Verse 9. Niqalekisiwe ngesiqalekiso, nokho niyangiphanga sizwe sonke. Verse 10. Ngenisani konke kweshumi endlini yengcebo, ukuba kube ngukudla endlini yami, ningivivinye ngalokho, usho Jehova Sebawuti, uma ngingayikunivulela amafasitela sezulwini, nginithululele isibusiso kunokwaneleyo. Verse 11. Ngenxa yenu, ngiyakukhuza okudlayo, kungachithi izithelo zomhlabathi wenu, nemivini yenu ayikuphutha enhle, usho Jehova Sebawuti. Verse 12. Sonke izizwe ziyakuthi, nibusisiwe ngokuba niyakuba yizwe elithokozisayo, usho Jehova Sebawuti. Verse 13. Amazwi enu ayelikhuni kimi, usho Jehova, nokho nithi sikhulumeni ngawe na. Verse 14. Nithi kuyize ukukhonza uNkulunkulu, kuyinzuzoni ukuthi sigcinile imfanelo yakhe, nokuthi sihambe ngokukhedamisa phambi kukaJehova Sebawuti na. Verse 15. Kepha manje, siyakuthi babusisiwe abaziqhenyayo, yebo, abenza okubi bayakhiwa, noma bemlinga uNkulunkulu bayakhululwa. Verse 16. Khona bamesaba uJehova bakhuluma bodwa omunye nomunye, uJehova waqaphela, wezwa, kwalotshwa phambi kwakhe incwadi yokukhumbula ababemesaba uJehova, bezindla ngegama lakhe. Verse 17. Bayakuba ngabami, usho Jehova Sebawuti, babe imfuyo yami ngosuku engiyakulwenza, ngibahawukele njengalokhu umuntu ahawukela indodana yakhe emkhonzayo. Verse 18. Bese nibuye nahlukanisa abalungileyo nababi, abamkhonza uNkulunkulu nabangamkhonziyo. Malaki 4 verse 1. Ngokuba bheka, luyeza usuku, luvutha njengeziko, bonke abaziqhenyayo, nabo bonke abenza okubi, bayakuba ngamabibi, luyakubashisa lolusuku oluzayo, usho uJehova Sebawuti, lungabashiyeli impande nagatsha. Verse 2. Kepha kinina enilesaba igama lami, kuyakuphuma ilanga lokulunga, linokuphilisa emaphikweni alo, niyakuphuma ntshekule njengamathole esibaya. Verse 3. Niyakunyathela phansi ababi ngokuba bayakuba luthuli phansi kwamathe ezinyawo zenu ngosuku engilwenzayo, usho uJehova Sebawuti. Verse 4. Khumbulani umthetho kaMose inceku yami engamyala ngawo eHorebe, ngaye wonke u-Israyeli waba izimiso nezahlulelo. Verse 5. Bekani ngiyakuthuma kini u-Eliya umprofethi, lungakafiki usuku lukaJehova olukhulu nolwesabekayo. Verse 6. Uyakuphendulela izinhliziyo zawoyise kubantwana, nezinhliziyo zabantwana koyise, funa ngifike ngishaye izwe ngesiqalekiso.